It's a day music, it's a day music. It's a mean unique, it's a mean unique.
Baby, 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 Bombay. Let me have the kaba kaba kangira. Koba koba, koba koba, ku.
In music on the beat.
Kuku kwetu, tuna upendo. Twawapenda watu wote. Kila siku ni kama party. Twa enjoy maisha yetu. Maisha mafupi hatuna mpango wake. Yetu ya leo ya kesho ni ya Mola. Nipe moja, chukua moja. Umpe moja, tuwe pamoja. Kwa umoja, kila moja ana nguvu tukiwa pamoja.
Dreamland Music, Dreamland Music.